Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili jam le to bogu jonga fandu hala Mamadou Samse ko jom nyalli sakraw hedibe. Dangul mobilaji ben kidile ngallu yu tiadale modde nyandinoga ju setam abbinde de gouvernement o fudi madaraji yititude dido mobilaji do attidi. Bangal antenaji mawdi telephone do bene do tan be dalike mbiyan na torraji majji do cialal. Tade fi tay kama li jawtagul yubbe inde gotobe leedindi won holtibe bale politique je hinade dido be yaltinde jamarande dingun semekor amen hande kigde aljumaare jetti novembre 2024 bismillah sakra. Mobilaji kidi darnaadi yeso cuudi ma sato ben yegitaadi le garage ngaji he boli na kewi sande le bam ko do beedade ko nafa wala e majji dido mobilaji na bonadun hawaluji ko buri hewde darnugol majji yo sabi ti alaji cugu pesuji ko nande mudum jeramba jallu ko hebe ne kade fastango Ousmane Nyaali Bouli e Oumar Begalou.
Di mobilaji joppade le garasiji nadu sera lawi an bam hanno kuje kewde le capitangal himbe ngendendi kolite metti mu ben e di darangoji bonde do lay forba
ka frega ka bosira ko
madraji kani wadde do hen yel ido mobilaji na potine e datibi yodo wana gonga fi homo fu hana wadde ko yidi fur le leedi mimmi le police ngabe na mangal patte be kanyen kani futtinde ton ido mobilaji do lato sababu so datibi pada wakati do jat lato sababu accident
le garasi yogaji do bamako do mobilaji yogaji anadari le mubben dubi kewdi joni e wi o jon garasi goto be kake do ngoni ananyola wattuji boydi joni
miden jogi do ko yata mobilaji jitti bondi dido mobilaji de yimbe le muden jotti do so min kali kake ko hani wayiltede ko fur jommu birfitita ko warte kasen mi noddan jomu en famin tampa ngartata miden jogi gardini anan li nokko o hedda do dido mobilaji e wana ko nafata min ko torata tan non
lam o fudi imadara do habugol e o golle dannugol mobilaji kiddi do lay forba dun ko fuddi noga e joy lewru septembre jabbeno du lay kewdi woni joppitaade e wi directeur general des transports Mamadou So
neuf artères ont deja
wakati fu so be min golli ditabe jippiki le nokko le defa pottina ton mobilaji di kanye jande de mbitti fu jamarde wartiran on li dati di malin ko ana kani wayl tinte na tabiaji muden gori nyalawma hande
holtinde wiide de dabare pamama tagal hippogol ngadangol do suudu lekol gendarmerie ko wadi sappo je lewru septembre yabino do
sakrabe tutulaji mo do ko baru jam bangal facebook kay do twitter kido juinde antan ngaji do benam ben kalisan hen ben en hunde tekan jati ba lingalure bamako tawene ti Allah jogaja ni kabar muju wi dogotor en be yalon be do famu ko don ko lalay sa walet info hebeni do fostango Ousmane Nyaali Bouli
do bamako do ada wawiide antan ngaji societe mobile anandarna do cuudi ka himbe hewbe wombe leedi cuudi anda darnugol di antan ngaji reseau telefonique ko watta
bon
andana dum sonne fa yimbe le hebol ti wiide antenaji di ana yettina gazi ngaji di mo ena feccel ni horom andana ko horom sonne ko don la holiti be mo ena feccel
o golle ana wade tay wambe leedi juudi fay kala naka torraji mudon o jom suudu goto tindini en kanyun hono darnire anten do bene suudu mudon
al hali nyaa chapantati lewru fuf ana le contrat o bangal dubi ngaradi di tan hore be dar kalisi ana wodi dum kalisi njobote do sabbi farati jibili di edido antenaji di
tawene danugo di antenaji watta cagal kutteji bangal cellal e wi docteur Salah Garba ti dallaji mudun ana bawi latade nyaw no dirte do cancer
donc ande hultivité dum samna nyaw cancer to ngil adam sal mudun rebe hebe na bawi hebe cellaji e bengu mabbe ko nande mudun
ingénieur en télécommunication gondini di halaji e be darta e lamu o wattan hakilo danugol antenaji do beneji cuudi sabi e wi mabbe en waawi wadde toraji bangal cellal
yottogol yubbe indeji ngotobe fuddi nyande go octobre jogtoto faati chamtati go december kanon taade fi ane e golle o ben yubno golleji ko sem salya gariba tarori ndarda ben bal politique wadde imad radji allah jamar yalta kedon ko hanni lale sawalti infaydu festam Oumar Begalou
e le komin taykiti ko ido metti sanne sabi de yimbe le be jaltay yaade jewti yaade yubbo inde muuden no worri non dum worri abada leedi malindi tawedi wiide yimbe ana kokke hakkilaji lobbi do teleji kanye radioji fu jamaade yaltata so jewtu yono yubbo inde muudon worri wattu jono pelle politique de kanye yimbe le wotente be kanye kani wadde imad radji yalla jamaare de ana yalta fa jewto yubbo inde muudon non tan watta sa haajam o yiltan don gotata kanye sa yottigi wotade dum gatteda le yubbo inde yimbe hanbe huwataade be
to masna to hulta wiide maire go kolongo ciutal non jamma asa aljumaare jabbinde ben yupita wonde jeddi novembre chal karamberi ben ciuta non ben jam non hulta wiido yupita ma e wi kureji makko den be mema ben facca pacitina yi hono fufu yupitira sabe ko dun yupitira to ku cyal tun me nyalade hertanade kabaru ben nyamruji yogaji ben timmi tun kenya nyandi jagom novembre le balle didi ben warta cabantoto yibbe hawri e kabaru mudum ben hunde no landini sugu yiri wa hul fanda mudum wonno yalla hum cende hore nyamruji maltaade nyalade de landidi dun non sugu yiri wa ken nyanyata sen yiri wa ben iti jawdum USAID den no dum jogitike ben yo bangal nyalade nyamruji sapo joyi sapo jagom octobre yabindu fande le kabudu ben ministre cielal men guldi mudun ONG water aid multi hande jabuji imadara dim gadi bangal jam cerni dam handen yala bedor fam kedana ko Musa ak Muhammad haybe ni do fostan Umar wagalu
jababuji kebadi do dido lugaji idu nayri bangal cielal non kanko tijani Diallo directeur fedde ONG water aid o holitri uide le majo widido jababuji fabotobe fabe pamako nayri bangal ndiyam kanye laballe ciudi dogotoroje de dum faabi kibe faabe andadu yalla hono be kani yarde e konayri bangal laballe ciudi dogotoroje di yodon hunde lobere non kanko ministre kumnido kabaru cialalo o widati di fana gonde yeltinede do hen cagal ko kibe dido jababuji yalla tidalaji konayri bangal laballe ciudi dogotoroje dan hebene jogala Ablay Gindo secrétaire général ndudo sudu humnino kabaru cialal kanye yirwere le leedini holliti wirbe ngaran fiide do hen dabareji ko nayri bangal be pama jawlel kande yaltinede kanye homo fuddo darnde mudun hani tawede yalla be keba ko nayri bangal labal holliti do ko nayri bangal labal yodum wana hunde yafunde wajibi sina yimbe lebe fur daro darde mudu en kambe gollonobe laamo kanye fayotio gollentebe jamar ndi duttino waylitino attabiyaji mudum wori miccitede wiidi ciagal odo botu be ngaran waddi do hen imadaraji no dido anniyaji fukkani tabirede konayri bangal labal kanye ndiyam e ciudi dogotoroje de
nyande jene sator abinu de ben banjugu halma banjugu traori naati juude lamu o handenno hultama wiide kitima ko wadama nyande yun kenyan sab jeddi novembre o han wadde dub didi kasso e wi tribunal pour economie ben tribunal habbo cyber criminalité nanno kanko almami o hay famano wadde halde metti le kutuba mako fawde erobe habitibe kay dum no gado be mbirki sembe cialde
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bangal hedditi ko plak ngaji ko donete kedana ko merno kambe bonko be kanko be simko be sasun ko be holliti le yewtere mede on nam parle lali tangar hejabe me ban dulke to fosta ko mar wegal
d'immatriculation kurani fanyma
wati de plaqueji kesi e mobilaji di yodon hunde lobere non an way habude e waydi denagu tayinde mobile wadi bonanda fu nedan andi do mobile gel wordi mi andana dum hunde kamidi melidum nafa sabbi de plaque dum watta so andita mobile an way buytude waydi denagu do segudo kabaruji komin kebi be bi jom plaque fu tawan numero mudum ontian jogi dum de jom wadi kasara furdu dum watta so martina dum kumpa mi yi hile teleji wiambe ngaran dum baylitino plaqueji di ngurino so min jottiki do vignetti ngaji di bameteddo min paman yalla hono dum yobirte
bangal modi kabaruji amen yonterne kedana ko jertu maga hebe do fostango Ousmane Niari Boule
en puderan di kabaruji halde hala udi tingol lekkol ko wadi nay lewru novembre ndu le malifu e mangal mudon kanan ko be kibi ko jidi cuudi lekkol di fu njori wala fu nu ndian heddi le mudon e wi ministre communido jande kanon cuudi lekkol temedere e debbe sappo e jeddi woni keddi an udi sabe rafinde nagu chapantati e jiagon woni di ndiam woni le mubben le region mopti kabar god ana fawi do buytugol cioggu passi ko mini be yawara yogabe ngadi gol buytugol wadi cagal ko cioggu essence buyti le lewru yabbe hendu o kabaru weli sanne dawobe en timinira wartugol do kabaru ji di halde hala yamber joberde pawine do kabaru kadule meden ko be noddiri mali finu ko fuddi jeddi lewru novembre ndu do bamako do de yamber ana fawi do sesili nawtaragul e darnde ledde gollirtede bangal golle juude huyande heydintinde jawdele meden kewal kadle meden do noddude kanankobe faabade artisan en yalla ana jiri yuna haabu
Dokkatane kabaru ñu hande mbaa be gore fo bangal numéro amen 76 98 56 56 be kuna fo ni 37 321 mere mere no ka famdi fuf buudu no ka tawli telephone joom be sede yotar meden no gasi yotar meden magazine na yobi do mbiyan kabaru dacce yalla be dor fam kedan ko heban en awada amadou haydare do fostango mi horo yo ankiri jam le nokuji sahel ngil won ko dacce buri fuf hebede de wodi dun le raison gaji joyi mali kay kulukuru segu muti tumbutu e wi dunke en kebe dido dubi joyi taktidi di hebugol dacce yo alhali ton gaji unyaaji sapu idi temer e jegum e chapan joyi etati le hitande dun do kalse mudun fam da fi le kebal leji kadana docteur lamisa jagiti dunke kebal
la goma la bik en
fait dacce o soni jattike unyaaji sapu idi temer e jegum chapan joyi etati ngalda chapana joyi tattungaaji ciogu kilo yu chapana joyi sefa jawni mudo le hitande famda sabi du buri milliardji nay e milliardji temede nay sefa le hitande
annuellement
ciagal beedar mudo le wakande kalse leedi ndi do dun sababu kebal golle le nokuji di buri yirude sita fa travaille dunke andal o le golle dacce to kayton mo jogi usine dere mudo na golla ko buri temedoron yimbe jeewbe wonko hebata hen donno amublaaji wonko hebata hen pamgul ton yure nokku yaade ku unyaaji tati unyaaji jeegom sefa wete lugu unyaaji tati gidimaga unyaaji jeegom ton fuf dati luludi rn unyaaji de unyaaji ide temedo joy sefa sato ele transporto tan kebal mudun na wara miloji temedo nay sefa butingaaje ko ele mudun fuf na yirwi denno kebal jati du temedo kebde ton ngaji dacce kebete de limali seden tan notorte le ledindi kedde de fuf yaltinte no holtiri chakumar gey horejo fedde kebaru dacce limali
la majorite
de e dacce mali de tiagal yaltinte hono and chin france etats-unis allemagne bu fuf mudude o rawanen sutirama temed idi e buddu debbe kilo goto dum woni dacce le lido friable joki hen gom karaya chapande jeddi e bonchan chapande jeego dacce mo combreton yo chapande joyi
bonchan
ka non titalla anele kabar mudum hono mutugol mudun rafi am sadaji e cadale denagu kedana fa hande chakmar gey
on coupe l'arbre
ledde kewde na tacce non han yimbe le edene fam hobbe hewbe na le ngolum dacce ne joginti laaji am sadaji bangal bankiji di nokuji kewdum gontonno e dacce nawtortake sabi rafi denagu rafi denagu yo jati titalla ele kettal dacce no hultiri madu dambele on demowo to masnatun
jena galeya
ido watu jidi ne jogiti laaji jati denno sabi rafi denagu kettal dacce ele sekru masina no tidi sanne
kono bibina
kono fufu dawrude no dacce wawata nawtarede sanne kedanna docteur lamisa jagiti dunke kebal hulti dat dabre jogaji
que ce soit les collecteurs
so motobe be so julabe be kinatobe kabar mudun so ne bedo fufu tamandiri jude sike wala am sadaji hebete sayi banki jidi kinata ko odon ko so hakilo mabbe farati modo woni mudun denno da hani an don ko jewte lato sababu yirwini sanne kabaru dacce leedi malindi denno soude ne didi milliard ngaji naydi yama jati soude dum no tati
ko pa la triple
misne wede dacce na nawtere le kulle hono weltingol nyamduji safareji e prodingaji terbe